masengibele nezinje zami. Vele ungena ngishaya isikhiya sami. Letwani shaya inombolo engcono ubheje ngami. Letwani shaya inombolo engcono ubheje ngami. Kuyafiwa matala. Bonke bayahlehla masesifika matala. Yonke into imnandi netripitini matala. Naminye imnandi yangisazi uthini matala. Esikhalaziwa matala. Sitafula namajita matala. Pilo yami hlabeki sizitha matala. Angifisa lokubi bafuna mpishi matala. Exe, no more us ring a blind. And they don't care whether we live or die. We're still alive. As long as then you won't go corner tafula any when it's dinner time. And no more singananyuki mpile gasi still a vibe. Look who just arrived. Siwa in the newest ride. Petum dwala mhlungu blind. And mathe beg in yuki buy a binge. And for my peace of mind, I ignore the rumors. I know no one's as true as I. Nisfuna's on gang. Nisfuna's on gang. Nishimali on gang. Nabantwana bonke. Nomhlaba wonke. Ngiyekusenele sonke. Kodwa ngokufuna konke. Mina ngisfuna's on gang. Nisfuna's on gang. Nishimali on gang. Nabantwana bonke. Nomhlaba wonke. Ngiyekusenele sonke. Kodwa ngokufuna konke. I don't care. Masengibele nezinje zami. Vele ungena ngishaya isikhiya sami. Letwani shaya inombolo engcono ubheje ngami. Letwani shaya inombolo engcono ubheje ngami. Kuyafiwa matala. Bonke bayahlehla masesifika matala. Yonke into imnandi netripitini matala. Naminye imnandi yangisazi uthini matala. Esikhalaziwa matala. Ngcono isitafula namajita matala. Pilo yami hlabeki sizitha matala. Angifisa lokubi bafuna mpishi matala. Ngokuhlaba usemahlombeni ami. Awe baba uhambe kanye nami. Ngokuhlaba usemahlombeni ami. Awe baba uhambe kanye nami. Masengibele nezinje zami. Vele ungena ngishaya isikhiya sami. Letwani shaya inombolo engcono ubheje ngami. Letwani shaya inombolo engcono ubheje ngami. Kuyafiwa matala. Bonke bayahlehla masesifika matala. Yonke into imnandi netripitini matala. Naminye imnandi yangisazi uthini matala. Esikhalaziwa matala. Ngcono isitafula namajita matala. Pilo yami hlabeki sizitha matala. Bangifisa lokubi bafuna ngipishe matala.